Ekitongole ekiwooza ki Uganda Revenue Authority kiso omukago n'ekibiina ekigatta abasubuzi abatikira ebyamaguzi byabwe awamu ki Uganda Cargo Consolidators Association bagabane bwina akwata ku byamaguzi olw'okwanguya okubiyisa okubiyisa sako kuyingira mu mawanga. Ssentebe w'ekibiina kino Kenneth Ayebale agambye nti ebikwata ku byamaguzi bagenda kubigabana n'ekitongole ekiwooza ki Uganda Revenue Authority nga tebinnatuuka ku nsalo, era ng'okwogera bino babadde ku mukolo nga Uganda Cargo Consolidators Association esse omukono ku ndagaano ne kampuni ya Liberty General Insurance olw'okuwaayo obuweereza obwa inshuwa eri abasubuzi naddala ku byamaguzi ebiyita ku mazzi. Amawulire.